yande sappo jeɗɗe min ta capan tati studio kala ngo habaruji fulfulde nani toɓe ko kalten domo hande en kala haala ndiyan toɓuɗa ele ñalaɗe en ɗan ni mbi en jamma aljumaa wada jamma asi o endan waɗi fuɗɗi wadde bonandaji eley nokkuji ko en nana ko ɗum laati nonni fa ande gallude agades dukana ñalaɗe ni yimɓe ngalano keeɓa ndiyan jarteɗan ceniɗam ɗo dukana en nana ɓiɓɓe wuurɓe en ɗa wullade mumen koɓe gomi gaɗa yaade e hooreɓe en yewtere men pinnande studio kala ngo haaltana haala talkude ndimeki ko laati no hokke e nden ɗum kandan du les communes mo terra kawon to jaaten fa paamen ɗum yara bandi en tawa toenɗo yewtidi e gollo dow fima djum Soumana Amadou janganta habaruji ɗi e fulfulde koli jagñalli e moɗon goo fou en puɗɗirtana ni hono jamma hanke nde endan wonno ko himɓe garduɓe kaɓorɗe naati e les faware jondu konda ni hono bangueje goɗɗon e nder wuuro Ayeru ɗum du konna fata yande goo e subaka jokka wawi ede won koɓe natɗo endan ɗon duɓe barmini suka debbo goɗɗon e fande junggo muɗum malfa ɗon koɓe piɗi ɗum nonno du kondan du ɓe naati le bangueɗe tede kade kwara noonni caggal mum ɓe naati e bangueɗe ɓe tede alhindo kwara ɗon du konna faware joni gorko goto ɓe mbari ɗum ɓe barmini du konnan yimɓe ɗiɗon e koyɗe muɗum en faware joni du konnan ni e dow fi goto enna ni hono barmuɓe enɗa ɓe jarama loctorode tila beeri caggal majjundu faware joni e ley keñal nde faware joni du ɓe naato wino yimɓe woɓɓe naato wino e ley wuuro wiyetego fa hande du farrey kandu ta kana fande ley leydi Ayeru ton nokku toɓe tawi yimɓe wuurogo fuddilli yoppi wuurogo enɗa nden ɓe mbuli cuuɗi tawaɗo ɗon endam hisamde koto yimɓe ujunaɗi ɗo e keɓe jeegon dilloɓe nokkuji muɗum en warde joɗade Ayeru ɗum du konna yettade tati lewru medi ɗuɗinan e noga e tati noonni fa wari joni du konna ni ɓe mbi du konna yimɓeɓe jeeya kana e guure capanɗe joyyi e ɗiɗi ɗum du konna wona le commune mo Dessa kañum e fanden toende Ayeru e toyete gorwol yerdadirɗen le koye kibaruji no tawani hono faware joni du konna ñalade ittanade en fa handen dow filo ko darto couroir uji ɗum fabatoɓe daro fabede ba ko en kalan le toɓɓe ɗe kalɗe dowmu nenene kay ñalade nde du konna le duniya kanko ittana ɗum ɗum waddi ko fa hande ni Amadou Adamu Tidiani kokko kibaru hono nde ɗo fedde ɗo leydi Niger o haali ɗo haala ɗum woni golle ɗe gonɓe golla dow fabade yimɓe nokkuji tawaɗ no tawata e bolowole kañum e ballaga mabɓe fou Fatima Allah yarolandim
nde kono no waɗa croix rouge kan hawjoto filla waddande yimɓe balla amma croix rouge leydi Niger nde kono no waɗa na wala no waɗa fuu fedde amin nde enden yarande yimɓe balla ɗum ndu saabi miɗen kawra gollididde croix rouge dental leyɗe duniyaru croix rouge gonɗo no walliramin min gaddana yimɓe nokkuje tawraɗe raf ke ƴeɗan hakkillo fuu kingo cakantaraji reedu leydi Niger ɗe enɗan balla miɗen jeddanaɓe ñamri miɗen jeddanaɓe are miɗen ñiɓanaɓe du forage ndiyan jarteɗa duroɓe kan en du miɗen ballira ɗum en ñamdu daaba miɗen tufa daabaji mabɓe hisinde ɗi ñawuji ɓe ɗuɓɓe du tawraɓe rafi keƴoran ɗan endan nder cakantaraji ɓe rafi keƴoran hakkillo fuɗɗugo endan
tawa
nonni ko watto e terre ndiyan ko wiyete millimétre ɗum capanɗe jeetati kañum won ko toɓi jamma aljumaa rorde asi o enɗa ley commune mo belley mbiye jokka hamdallahi noonni eko ɓatti ɗum ndennene kay du konda ɗum waɗi bonandaji jaati ndiyan ɗan enɗa waɗi bonandaji sanne ele nokkuji kewɗe ko ɓatti harto enɗa hamdallahi ɗum waddi ko fane Cimba Djibo laati kañum wonno maire mo hamdallahi o andini bandimi Hassan Moumouni no wonno ɗum waɗir ley gurɗe enɗa
hamdallahi ni min ƴami golloɓe sarusi demem ɓe mbi'imin ko toɓama millimétre capanɗe jeetati aranan majjum ni ko hitani hikka de endan no toɓe cakantarare hamdallahi de endan ndiyan toɓaɗan ɗandu waɗi bonondaji sanne sarusi sapeur pompier colo wari ƴewtinade hisade dimma bononda gaɗɗo on endan min naati ɓaade warde ɓaade darude ko waɗi min limi handen ko watta cuuɗi lasɗe nayyi camuɗi ɓaalegon nder mum'en wala suudu wonduno dari yettore Allah mayde waɗay baali nayyi ndiyan ɗan enɗan wari kaliji ɗindu ɗuɗal mum'en fu handen ndiyan ɗan enɗan naati
nani ɗo leydi Niger leydi no latino tawɗa fina tawa e aadaji kewɗi ɗum du konɗan waddi ni e ɗon ɗum wowi waɗurde hono jimaɓe hawri ka e du konɗan gaɗi batu mumen ko wiyete watta boko ɗum wonno hono ƴewde hono fande lebbi jeɗɗo ɓurdu hitani noonni ɗum du ɓe gaɗan ɗon gabbata ɓe ƴeewa kulantereje ko wawi latade eley jiile mabɓe e fa hande ko guinnaji mabɓe andintoɓe kamɓe ɓe hitade hikka ɗum e ɗum ɓe hono koɓe jiiton enɗa Inusa Idi Sharif laatiɗo kam woni hoorejo mabɓe o haalni yimɓeɓen enɗan bandi mbiteɗo nana Hadisa Hassan tawa to enɗan dow sowo
fijo lebbi jeddi go enden hitane warde hitane go waddete miden gadi dagudu hawtidaade gotteje den enden miden yamade ko wadote der hitane ko de bi imindu kam min garta halande gomnati kandu wada ko yama fijo lebbi jeddi go enden du hana handen fudda fina tawa mamiti mamiraabe handen neddo fu e nyimum wattataake du wada ko hida batugo hana ko e amin tan min gonmiden gadanam amma leddi din ko wela kan woni ko yewa leddi din enden fu de dum yamani dum cede sey wi e cede de enden gal batu budu jo en gotteje kan en gonno kawre cede mu en jo ujunere ujunaji didi hawre batu gum wadi miden gada batu budu ga renude ko e ami amma miden gada budu gam miden kula to bonnere godon ya hewto wobbe der leddi din enden misali gomnati na tobe diyan nyama no kujo dum du murser leddi
abjar garin gomnati de jara
nani galure agades du kona wadi jeddi ni enna ko ndiyan na mbi galure arlit le region agades noni wadi jeddi ko ndiyan wala hebe na hanu ndiyan labda cheni dan dum du konda latake sakula san yaade bi burta enda sabu ndiyan da hebata ko feesata kala le bangeje kewde dum woni so hojama bangere kare kany e fa hande du kon nokuto latino bidoru ndiyam ko sonne tan buudi je hande sonne buudi chapan nay nene tidi fo buri ni enda dum sabi bibbe wurbe enda ngadi wulani mu en yaade e horebe gam batte fa beede law Mutari Abdullahi Bandimi kanyo honko yehudi ema enketino.
Degonga, dar wakati mo kalaten o enda, bidoru diyan 25 chapan e joy, kawon ko sonete. Diyan dandu, handen wadam balde laso e joy, kwa dan wala idan warira sembe. Kupuri, na wude min kawoni, min kalante ake wakati oye, diyan dan enda ta iti. Diyan, heba taako, amade lewru wati, se min gadene faktiri yo oide, undu hegachi. Neto wadam, yamde warre, fa yamde didi, nufilo, chono diyan heba ta. Bana ngaki non, se neto sode pia wati.
Nanan komina birnin kazawe tawa kanale departement mo gure don du konda han fi durngo kanyu wodi sembe sanne sanne yorno himbe be vi gambe bi durngo no buri ba demangal enen sembe hunno ko lati du konda himbe hew fu don won wadi gurna mudun en malan sanda goto durowo no jattene birnin kazawe o andini halaydi enda Ibrahim Manzobandi mi tawato
to enzi de kiwo alhamdulillah
joni durngol gol en sayni men bi e tore allah e durngol gol ni men koddiri kasen durngol gol enda e gol wodi na fakka sanne gan joni der wuro gomen goni allah walliri men ko men goni lesarusi wutuner deni kure hisinde dabaji nyawuji kebeke e mo hala na men men gadda dabaji amen gadane kure de enda na fakka durngol gol enda no men gadirtangol menen ba demal men koddire gan durngol gol enda mine men buri hokkude semme ba ko nyame men nyamata der dabaji din en men ciottata men cioda ko nyame men desa faako hitane mo bere ay i durngol goldu hunne ko wodi na fakka sanne no
kenan ka gaina da amfani korai daga si
nanni to enda gaidu ko aljimal jabbinde hono fedde hawjinde himbe lardube kaindo wadi hono dokke yaade skabe jangobe lekkol taabe tawda laruji ben enda dun du konnan ni dokkangal ko wada kana do fisibilillahi fadde mo wade du konnan ni hono be gadi jinan theatre do firto ko e tindi ko watto ko himbe leydi fu famana ke ciukabe be sen tawda laluti tawe nati lekkol dum won lekkol tawe himbe kebi dum yunusa mamman kadade kanyu woni horejo famne ni hono le departement on fedde de don de lardube tok en dan gaya o famini himbe no dum wontir wakare mo fadde alu landimo
ça débuté avec la sensibilisation du
dum fuddirama gadul théâtre uji firtude ko e himbe fudu misali sarobe be ciukabe mu en la dundu ko watta ciukabe mabbe be enden bo wanatude jamaare e hollude duni fa handen sarobe ben ko jande lokkol no hakke bi leedi fu denne laru hana hadude be windode ciukabe mabbe lokkol pahube ben min gaddani dum velo bongube ben min gaddani be velo koyde tati wumbe ben nabiyen be keginta ko gi min gaddani be lochel danel gelbe dillira dababe ben min gaddani dum en neban ko hisinabe sador maji dinangi wawi waddande min gaddani be gude de be nyota
de tc non di soleil ça le perturbe beaucoup
nanni faande ministre kaw jeedo filla denago e sogeji leydi kandu kono to agadezo arre ke batu hono wurtagol wono be jango e sous officier sogeji maw noni kemdide nogay kemde nogay dido holla kana darapo dum won illa leydi Niger ministre holli wiide ke hitande fo be aadi be keba ko watto hono ujunere ko jangina faami ko ete sous officier dum enda alkasum indatu wakati mu dum wanno nanni ko haali ko bande min Moussa Mamman nelde min do
sogeji mawdi kan en kemdi e lasu gona no gadane e kintinoji hebude andal e beydude boggum amma dimma mabbe modum haaja gan golle deena ko leydi no sawa dimma o endan kilidi to watta hitane mu ere na ko yottaki no endan kambe keme jogom gadane e kintinoji min durwandu kaden ko watta min bawo wadande sogeji ujunere e kintinoji beyda andal e boggimu batu timminde e kintinoji ko hawri min handen batu wuno don no wade dalila golle gongaaje e kintinobe modon kam fu e tintinkina kuma chaka lebbi joyi wadande on e kintinoji de handa batu wuno no don no wade gan on timmini e kintinoji lebbi joyi anda on kebi andal e nyenyal wadude golle
Nanar fila latul bal du kon nani hono pelle latul bal ko ja ele faade le koliji sappo e jeegon kanyum woni ko hawrigam batte wadde hon latungol enen du kon nan ko inditira jonde jam der zender to wada en woni hore majjum Suleymana Abdou Djibo kam wono coordinateur kawjido fila faawar jondu golle hono jonde jam tabita o enda nani ko haalani ko bandimi neldimi Ali Keita
de concert avec l'administration
ki dade ardibe fi jandeji lokkol min tubaki jangirde sappo e jeegon latide germu en bura wadede golle hirnyere e ko nandi titta jangirde sappo e jeegon de enda gonno pijida no lata bal o enda chaka balde sappo e jiddi de enda latan balde endam fu no don no gadire no wudiri e gide amindu dum beydari mabbe no be fu sappo lewru me mo alla yari latande sakitine den endam wadoyti komin godmin en tefader sigil o endam kan woni sodude endam chaka jangobe lokolbe endam e holludebe ko jonde jam kan waddata yaadu yesu denne durwude potal hebu chaka jangobe be endam dum min godmin en diwan handen dum miden mila ko be pami ko be gada ko watta jonde jande endam hebu der jangirde
mabbe la paix s'installe.
Yewtere men pinne en kaali haala gadol talki hono dimeki e talki bingi leyda ko no enda dum waddi ko bandi min bi teddo Moussa Boukary Kanda o yewtidi e madame Balkissa Thiambou haala namo ne wona war golle mun non kujje enda
Balkissa Thiambou dume woni gollal maada
esikala golle an do meri ko min tera ka woni fi wadande himbe talkur dimeki talkur dewgal e talkur mayde
ta civil
moy hana wadanede talkur dimeki
hayon tedde
gadantedo talkur dimeki ka woni suka dimado der komin amen demmawbe jiaabe e komin amen be gala talkur dimeki de sela to jomun no bileedi Nigerno suka derimama der komin amen ba saroobe mudum kana bibbe leedi Nigerno no wodi laal wada nede talkur dimeki suka dimado loktorore na wuro der banger fu men joini winnobe to winnobe be en sukaabe foto fu nombe binni dimeki mube debe jottini to amen emen gada nabe talkur dimeki do talkur dimeki ki enda idu winna leydi di baba suka on endan jia de mali non birkina non na leydi fereri gon
ka antumaga
talkur dimeki dume woni nafakkam
hayyontirwo
talkur dimeki ka won talkur aranu du neddo wadante der burnam mudum neddo fu woni walanu habbake to fotta fudu no sikke kono bondo non talkur dimeki du endan de neddo no wodini idu wallira to neddo yahi fu dum annato ciwe de lokkol non de neddo wala talkur du endan du wawa winnude dum ba neddo carte identite yidi de walanu du wawa wadande dum de neddo wala talkur dimeki du enda wawa wadanede talkur ileedaku der rabinol hala talkur dimeki du domu gadol talki ileedaku fu tuugi
tire kurbo
sadornan daye tawrodon der golle wadande himbe talkur dimeki
sadorna amen der gadol talki dimeki di endan kawoni do kerol men tawa wobbe ba kana bibbe leedi Niger non no garte fude wadanede talki di endan to amen undu woni sadorna amen gal seyde men ciotinike gan hakinkinade ko o bi leedi Niger non den ko wadanede talkur du enda dane ande gattam yaade e himbe kawoni suka dimado fu saaru mudum durwa winnoyde dum talkur dimeki aran der du en to wattane kol gande du wattani dum kol no moyta binni di en fu de neddo no yidi no wawi wattande kopi on en kol yahare so
ko ka gise
non wontirde ɗum habaruɓe fulfultiɗe assalamu aleykum mbaɗen to jam waɗi.